Ay. Senza. Ay, okay. Uya si. Ay. Ay, koko la bo sister nga. Ngibona bekhetheka bengkwala. Ufuna ngimbambe ngesandla. Uthi angiphakamise udanta. Koko la bo sister nga. Ngibona bekhetheka bengkwala. Ufuna ngimbambe ngesandla. Uthi angiphakamise udanta. Mina ngizomnyonyobe uthuphethe ikhim ngayithokoze ngizompopola ngudokotela uma kuwakho ngeke ungishonde ngizomnyonyobe uthuphethe ikhim ngayithokoze ngizompopola ngudokotela uma kuwakho ngeke ungishonde yek yek ezami zisangele ungasithola emandini phezu kwesikebe stek stek size sile shayi 2 sip exo ngesineke awungeke ezami zisangele ungasithola emandini phezu kwesikebe Since I see men, shy to see as so stunning. But the ghost, I was calling. Utalo zoba sinda bade lit test pet. I'm jail. We are mazu some days. Unabuza badingi bade yama basse. Lilu supeli la bayo test. But it's a go to mela si batole bale. Aye, but it's a bavuge section. Aye, bade lama basse. Oh, good, I was calling. Utalo zoba sinda bade lit test pet. I'm jail. Yamazu some days. Unabuza badingi bade lama basse. Umlilo sopheli la bayothes bathi sekuthomela sibathole bele angathi sebavuke sekusheshe mbalela mabashe amashe labo sister ngapha ngibona bechitheka bengqwala ufuna ngimbambe ngesandla uthi angiphakamise udanta ugqola bo sister ngapha ngibona bechitheka bengqwala ufuna ngimbambe ngesandla uthi angiphakamise udanta ngizomnyonyobe uthi uphethe king ngayithokoze ngizompopola ngudokotela uma kuwakho ngeke ungishondele ngizomnyonyobe uthi uphethe king ngayithokoze ngizompopola ngudokotela uma kuwakho ngeke ungishondele ngeke ngeke ezami zisangele ungasithola emandini phezu kwesikebe stek stek size sile shayi 2 sip exo ngesineke awungeke ezami zisangele ungasithola emandini phezu kwesikebe Since I see men, shy to see essence by me.